moto ila kwako nimekolea, nimekolea. Basi nipe moyo wako uwe wangu nijivunie, nipumie kwa ajili yako, sema utakacho nikufanyie. Nimeomba sikuache milele, ninaapa nitabaki na wewe. Agaju, 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 agaju.
Nishapitia changamoto, oh. Mimi hapa